Nashukuru Maulana, niju yako niko imara. Umenipa power, na vision kuwe empower. Nothing gonna stop me from going, hey. Nothing gonna push me off my dreams. Ah, nikiwa nawe niko sambamba, nikiwa nawe naweza pambana. Kwenye chuki kwangu unawatawanisha, mipango ya kwangu unazitatanisha. Ah, ah, whoa.
Niko able kuwa true. Niko able to prove a point. Niko able kuwa true. Niko able to prove a point. Hey, hey, whoa.
Tuka wani kusunga nina songa. Usibaki nyuma. Mbele nina songa. Na mustai nina songa. Tuka wani kusunga nina songa. Usibaki nyuma. Mbele nina songa.
Crossed almost thought I would have died, but I thank God for this life. Here zero on my stripe. Nitankiwa nimekwama kando nyuma na nisukuma kiwa naye. Ninasonga kila kitu kiko shwari. Ndani yake kwa salama sina wasp. Nita make it na achieve to bila stress. Speed ya go to ndo na follow. Siri patient na kugolo.
Niko able kuwa true. Niko able to prove a point. Niko able kuwa true. Niko able to prove a point.
Songa, yo kama ni kusonga ni na songa, siba kinyuma, mbele ni na songa, na mustai ni na songa. Maobu maobu wakini show wana go down, potobu potobu wakini show mina back out. You niko na wisdom from above, great understanding that is right. As long as nabaki kwenye light, then I'm sorted all my life. Niko na wisdom from above, great understanding that is right. As long as nabaki kwenye light, then I'm sorted all my life.
Niko able kuwa true. Niko able to prove a point. Niko able kuwa true. Niko able to prove a point. Hey.
Songa, yo kama ni kusonga ni na songa, siba kinyuma.